Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kante to bogi jenga fandu hala Mamadou Sama Sibou Diagne Lissa Tabe Hidina. Karutal alande wala yewtere mbiyen sembe challi IS na jokiti Bamako do fanda ne do mbiyen yambere woni sembide gondal hakunde lede de bangal mbirki sembe challi. Dimawo bingini bagaga na mbiyen e imotobe bak 2025 be joni won go me artiste humbita mo wonde imotobe kongul makule zulon meden. Yewtere meden na dossier semaine hande mbe na hala holare hakunde bamondirbe mbiyen yimbe le hebe na meta e ko odo taglobo na wondi majjude ko di ngon sembe kabruji amen hande kigde 30 noga ina juin 2025 bismillah sakal. Kartaral gubal mbirki sembe chaldi do indi IS na jokiti Bamako do e mbiyen wi landinibe be haru sembe chaldi na sambina dental e gondal mbiyen denno haybe Burkina Niger e Mali be dan andondirde e golato dun sababu kawrutal jamare lede tatide hejabe mbiyen Burkina e Niger ngarbe yontere jabinde Bamako do chefke do kabaru gal do kawtar anande war fedde IS keddana ko heba ko do festango Ousmane Niall Bouli e Oumar Wagalu.
Himbe Burkina be be gardi atlete chapande jenon e go'o kanye e kintinobe sappo e joyon kawre di yambereji hakunde leyde IS e wi commissaire principal police Danja Boniface horaji gubal Burkina ngal ko woni hakkille mabɓe wadde ley ko warata ana ɓuuɓa ɓernde.
On a été très bien accueillis.
Cetama no fewiri famin jottii nokkule ɗumin kañum wonde ɗum fuu ɗum waɗiri no fewiri wakkande yambereji ɗi puɗɗannonde min jiihi toon sukaɓe hayyeɓe beltiɓe ɗiɗo golleji sanne miɗen jeeli ɗum.
Lady Niger gardundi e jamma kurdo kanyindu yetti hunjani medo no hore no me cakkitirani hore jongal gubal madame Isaha Aissata Ibra wadi no dang fewde hawrbe henbe tinno beede hokkundirde juude wolti wi AS fu hebata kaw e di yambereji
vraiment félicitations
jota malim ko e sanne miden jota yimbe el AS wotto jono kera fu mi mata le nokko konayir bangal pide bande mali fa jotta an Niger kanye Burkina Faso so dedo pide timmi ar politiwide IS hebi ngalu
di yewtereji AS puddino asawere no gaygu o lewru je palais des sports Salimata Mayga do Bamako do yeso horaju ministre e Mali general de division Abdoulaye Mayga e himbe hewbe jurbe Burkina e Niger di yewtereji jokkinoji fa noga e jetti lewru je ndu ko yata wado be haro jadde tembre je be leedi AS memondirta
fande bangal ngal do kawtal min latingal modo e sembe mbiyen kabaruji wakati juno Bamako do derno hultan wiide midangaaji kewdi heewamba bangal kungfu wushu kanko Ousmane Niall Bouli wonko heewen kadi fastango Alcissé
talatare hande doni balde tati tiagal ko pide IS de fuddi medaygaaji warfa hokke himbe yogabe e taekwondo palais de sport Salamata Mayga to e le kungfu wushu altinernde leedi amendi hebi kaw ardo le classement o hebi medaygaaji jetti kanye Burkina Faso medaygaaji tati kanye leedi Niger kanye meday goto hebi kanye ko nawri bangal pide balom nyaloma dido ba tournoi o wadi altinernde piobe balom be gala dubi sappo e jiddi be leedi Niger tapi be leedi Burkina Faso be ngatti be baddel gotel ben do kebay fe baddel gotel alal barnde leedi Mali waram hebondirde Burkina Faso ele pide mabbe puddode jagabule em leedi Mali hebe kaw ebe do leedi Niger be ngatti be baddi tati be kebay fe baddel gotel le tournoi pide ballon de equipe mo darde mudum santi sanne fu kanyum woni johowo ele onno phase final ngaro wadde noga e jiddi lewru juin stade Mamadou Konaté Bamako do
sakrabe tout haklaaji mo do kabram bam bam am Facebook e don X ñande altener no gaytata juin 2025 talki tata sinama hakune Moscou e ben e mien nato Moscou to le bangal semingol goldal hakunde leedi Mali e leedi Russi den no contrat ngay di yo mber urfu bangal jagu courant ben kabaru science e kay dun politika ko golde dal hakunde leede en kabaru ndena go hakunde leede didde ñade be ro fam ke don ko maram kul batte wonde fo sango Oumar Wagalu
darnude fedde hakkunde gouvernement dedo leedi leedi kande hunciande hore jagguji kanye fayotto kebe kanye ande kessede dum signinama ton communiqué présidence leedi meedin di holliti dum faaboto no joint en bawde gombe leeri sikane natirde leedi di yelana paabo yirwere le nokko kanye fayotto ande kessede no gorri ko signina kassen an yara bangal kurangaaji be jewtoto yalla hono nokku jamoode kan darnde le nokko kan di timminde tiidallaaji kurangaaji le nokko tagal mududi yimbe le ngarana jangine dedo leedi leedi kolitiidi fa hande tekkina gidraagu moodiyan ko nayri bangal ndenaagu e habude habdi mabbe no dir terrorisme e ko nande mudun ko sinina ko koni faana mudun yalla mali an henta bantare ko nayri bangal yirwere kurangaaji kanye ndenaagu
to segutun mbeno hultan wiide hipgul wada ma hele do meri kuno bugu nden no wonande join ko barbe andita ko dum wadi artenere no ko tati join wonande join ko barbe anta ka nden no nden bi hota beno wiido dum habti be taton barmi mobil gotil gay sumama e ngizunduku karutal woni meri le meri to dum bonnama on watu goto men yimbe le di don cikitabe naati juude cikitabe ndangama le nuku galbal dabaji to segutun no hulta e faande wudo to segutun fande le kawri mbiyan kanko jimawo bingini bagaga handerno na imotobe hikabe hebrugol bac juin 2025 denno hultiwi wondi e dunno to lycée mbiyan privé kalanso nyaaro karamugo to segutun e wi makko bam kado anya yalla juktitaade jandeji makko jande mbiyan bangal jandeji doire e bangal jandeji doire beraade dun e kabo imadara jimidu wondi di ndam ndarra yimbe le hebe hinade dun le mbiyan ko wondi ko kanko bingini bagaga ko han kero amen to sekuto no Mohamed Diop Sissi ken festango Omar Bagalo
tout d'abord je tiens à remercier mon mari
c'est lui jotan goran o sanne wakkati fukkan ko katakan yakawere gum jogi projet ngaji kewdi dimi kani waddude wakkati fu cuudi kanko faabo tokan no biitiranni wakkati di fesu miden de concert ngaji di adnaru ndu ko hertoto wattu de kani wiitude bindandi wadanno dango fewde roobe len jimoobe fu jawno ngatta yelan keba diplome ngaji e be kani waddo ngatta fu e janga honno wo hala en biiratno
reprendre les études comme on le dit mote koro kalama
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre meda dossier semaine handi ana yobi do kabaru holare buri fu holare hakude bamondirbe denno tama dum do yonugal le dewgal kambe sozo hultibide so dum kay gassi tan fo hunde bonata men le dewgal helen be ro fam ko dum fodon ko johebani do fostan usman nyali buli alsisi
Maura Dambele yo debbo mo jom suudu mu don yawti baara duubi chapande jeego mom min kawde sarambugo le commune go bamako holti wide holar an wonno hakkunde makko e jom suudu makko farde mu don yawtude ko buri duubi nokay joni
naninche
jom suudu am e min ka kolol tan wonno hakkunde amen ko yidi du tan gadan nano momi kolol hakkunde amen wadi so jilli heddi hakkunde amen abada fayso mi haltani mo wiide mi de yidi yaltude yaade nokku goto ko wi'an kam mi horam jeewa er mo jimmi wartude so mi haltanimo ɗum ɗo mi waɗan ko woni e bawɗe am fuu yalla mi heɓa teddinde ɗum yalla kolongol ana heddo hakkunde amen ni min gurdi fa o yawti abada fay goto warade galle amen fa waɗa surore hakkunde
amen yimɓeɓe min kawri ley capital ngal koltiwiɗe ɓerndema wawa ɓuɓude sini holare wala hakkunde ma e joom suudu ma woɓɓe koltimeti mumen wiide holare ana famɗi joni saabe yeɓare fina tawaji
dewgal do kolol jooɗi kedde ɗe ka fuu caggal muɗum warta yimɓe ñalo hande be ana pamondira tay fe goto anda goddo pamondirobe ana haani ko labondira berde li gurdamu en fu mi de holi genda sabi ko nardu mom fu mo wadana ka
dande hene jati holare jogi le dewgal andin do kabaru fina tawa sa jan kamara holiti en ko ni hakkile modon ka o mo mimsi ko watta joni sababu rafi holare hakkune pamondirbe
musumin disonga
korko hana fenande gendu debbo do hana fenande goramudum fe goto e mabbe hana jawude jambade goddo dum woni ko kulliji kewɗi watta so rafi kolol naata hakkunde yimɓe so a fenani debbo mo ɓamata wiide aɗa jogi bawɗe so dewgal naati hakkunde moɗon o warito ma o tawi ko kolluɗamo ko wona gonga a jambike
danaabi ñeɗe
docteur fojje tanjugura yo andido kabaru neɗɗako holti wiide neɗɗo hana wayde hoolade joom suudu muɗum tawe wala fukutuugi dow mon
sikkitagol fuu hana tawede hakkunde yimɓel ɓamodirɓe so ɓami fa dewgal naati hakkunde mo wakkati fuu hana tawede tomo gorko sikkitito debbo muɗum na ɗum mo debbo sikkitito gora muɗum eɗum wawi ciiɗinde sanni gondal hakkunde maɓɓe beme ande kese ɗene sembini ɗum sanni so kolol ɓiwi hakkunde yimɓel ɓamodirɓe dewgal ka haala muɗum wala to kasen jonka yimɓel ɗiɗom gonduɓe ni haldete
se tawa dewgal se tawa ni tan andon wiide hoolare hono muɗum wala ɓuɓinde ɓernde e gollidal e gondal hakkunde yimɓe e wiɓe min lamdodiriɓe
wakatene kabru jom na ande sakrawe mi tontar wa hultide simeji modo sadu fuf bangal numero 116 98 56 56 sikwadun do men si jutoman noto to kala ko kultudon bangal kuna fon yo 37321 mere mere ronka fon bi fuf buudi noga tawali telephone jom do sare yotrame de magazine yotrame de magazine kabaru rebo ni wududu mer na football de mal hikka me ka di sultan bi dum jata fi cagal ci Allah sa rebo na kasindini yangire ngaji men posone ko nan wi kan ka ko gullirdi dum fu tawde ben ci Allah jana heddi tawene lam o hulti wiide en wondi fa wadi robe demobe be helambe dor fam ke don ko maram kulbal hebani du fay sango min alcc yonkiri jam
walde ne noddirta ben kadi anale lamu boflabe region kayile baler leedi amendi rewbel demobe ko buri temdere hawrti lemudum jokko de do fedde don fatumata tunkara holiti wiide sabe rafi hebugol mabbe faba muya bangal jawdi le on do nokku golleji mabbe di ronki yaade yeso
angerewni
parce que ngadan no min bawi yalla hebde kasindine demal ko awdi di hebata ko haniri lati sababu yobabe prota golleji di law min darti fabede fa hande wala ko bilti gon kasitije buri fuf awdi kombru dene gangaje e melo
al haliji tiduri hono waytagol wakati rafi denagu rafi hebugol angre kan ko nande mudum yo chadale mawde de rewbel gombel lamu bankas wondi fewde mudum le puddode nungu o tawede majjum fu ben do rewbel kanyu enka anniyaki fei tumbo dirra jude mu em bangal golleji mu em demal ramatu tesuge kanyu woni lami do wal noddirta ben kadi le nokko o
golleji zarne ko nande mudum min gatta nden na suni min gala awdi ana tiidi golleji di puddano hanire sabe walter wakati o awdi yogaji puddata lo suni min notara ki purdi ga yogaji katal ngalla yirwata wakati jo ne fahuna mi ko kakata fu rafinde na godun na wada hello e golleji amen sabe jamarnde na hula yari gese tagal tuuji
yimbel wobbe kasem kawrtube ele dental ngalbe noddirta siniwe tomiato kanyu em tigaje remata ebe gondi kambe do lannade sanne fewde ndungu o fune kamate goto ele waldene
minete ambolo
ngala kaki gullirde kewdi deno dabaji dim na torto gullidi ila amen yo min kokke tracteur e ko nande mudu kala wattu sum jidi remde gesse fedende min kewta djukita dum sabi rafka ki gullirde
le lamu gawo dental gongal ngalbe noddirta am nura ko hebi faba muya lambel region o agaishatu ibrahim goto ele feddende wonko haltanta en bangal faba muya mobe kebi lati do sababu hunchudi yardi yeso golleji mabbe di
dimma ko kan kaydi
ya jolo kewde ngontu dimi bawata remude wattu to boji sabi din jidan jam sanne ne jetta allah gullirde demal tutumin awdiji yogaji kanno kulle gesede na bonna kala ko fudi e misalo do no kuji didi demadi do kulle de bonnan feccere mo fuf
nono go hinkana hasara
fedde kunchano hore yimbelle gollirobe bibbe jalo le leedi amendi ka holiti wiide ana andani jaati darde ko rewbe jogi ele golleji bilide demal le leendi lamido ndedo fedde du woni sanusi buya silla holiti wiide imadora jana wondi wadede fa ben do rewbel heba faabede
en fait dans toutes nos contrées
ele nuko jamen kewdi rewbe jamirta ke hebudo gesse faaba kalisi kabaru demal nkay worbe rewbe fuf na jogiti alamudo rewbe burata jaati yiri tamper mudu sabe worbe kay no dati fuf be jogi gesse mabbe de mbaw no traade hono garantie denna soni ne wala gesse ko nan mudun hono garantie banku ngaji di jabota nyalmude kalisi lab o yaltini serewul sambino wul tutude rewbe be sappo joli temdre no kuji demal yo jati hono mu inde soni ngul gulira
beydale demal ko ben do rewbe le watta e be ngada imadaraji kewdi kasen do fabe mbayta ko be demata ko be ciotta dun du yella e be keba daranade ngure mabbe nam holitiri wede dunki andan be kabaruji bilide majjum